bana chibina cha NRM mu disikiti ya Iganga barajani ndo mukulembeze we gwanga yoli kaguta Museveni tibugabulwa abayamba abatase kububbi obweddagala obuli mu malwaliro agenja ulo anaba mu batuse nokubba ebyuma ebyateekebwa mu malwaliro bana NRM bano abakulembeddwa mu Waluba Abubeka bategezezo mukulembeze gwanga anti abazungu babazimbira eddwaliro mu bitundu bye Naluko na yabasawo enfunda babategeza anti ebikozesebwa tebiriimu era basabye government yeddiza obuvunaanyizibwa ku ddwaliro eryo.
Yote lense, galiwa ripoti ye mpaide timu yo, galiwa idwaliro, eliazi mbibwanga liakulongo saba chala, mundu wa ile dabu enzibwe ino, liazi mbibwana bazungu, lirina ruko, haya abantu obuntu balikunaga idwaliro yo, abazungu beya bageza kuno kujamu koti, bafuna obuyambi, era koti ya babuluga, yote lense nda kusabado chimecheye njiwa ile timu yo, oyambe, idwaliro nyere liena ruko, omuzungu alirwede, Eiza, okuli za mu government oba equipment dona ibe transferred mu government balabale kerebizimbe ayinga tibana ze bintu
ye omumyuka soko wa saba minister Rebecca alitwala kadaga abulidde omukulembeze w'eggwanga nti eddwaliro lya Iganga lyetaaga okulinyisibwa omutindo n'agamba nti eddwaliro terikyamala bantu kubanga omuwendo gwabwe gweyongedde mu kitundu.
Aye nezo kongera kusonga ya Iganga Hospital yesterday Wednesday no abantu bansaba kwa upgrading erwaliro bifuke referral hospital ekitoka tili kurugudo so the highway accident zigwawo ate district munana bezikozi erwaliro edyo so excellency yusawe nsonga yeyo na ojiringe mu eche miaka eche chaka talibaba zemwe nenswara kubanga bansaba okuya mbo kufuna echapa na achifuna kuswide ya chizungi nizi aya mudongi chano nimbi chambika bebyo okuidano kuisaza vitu insovera baba tuyanze kusongeyo
ye omukulembeze w'eggwanga era akwatidde NRM bendera mukalu akwatidde NRM bendera kubwa president mukalu komako ogujja 2026 munamaje yaganyuka general yoli kaguta Museveni tibuhabulwa mukwanukula ategezezza nti kimusanyusa era kimuwe sanyu okulaba nti waliwo enkulaakulana mu Busoga.
Seven matofari which we have put on Uganda in the last 40 years. I have not included those matofari. So I am starting with 1986. Now in that period, tafari number one is peace. Because even after 1986, there was no peace in the country. There were wars, Lakwena, Foba and so on. But now, there is total peace in the whole country. And here, NRM.
Ni NRM.